Izikhronike zesibili sahluko 14 verse 1. U-Abhiya wayeselala koyise, bambele emzini kaDavide. U-Asa indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Emihleni yakhe izwe lazola iminyaka eyishumi. Verse 2. U-Asa wenza okuhle nokulungileyo emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. Verse 3. Wawasusa amathala bezizwe nezindawo eziphakemeyo, wazibhidliza izinsika, wabagawula u-Ashera. Verse 4. Wamtshela uJuda ukuba amfune uJehova uNkulunkulu woyise, awenze umthetho nemiyalo. Verse 5. Wasusa kuyo imizi yakwaJuda, izindawo eziphakemeyo nama-athare empepho, umbuso wazola phambi kwakhe. Verse 6. Wakha imizi ebiyeleyo kwaJuda ngokuba izwe lazola engenampi kuleyo mnyaka ngokuba uJehova wayemphumuzile. Verse 7. Wathi kuJuda, masakhe le mizi siyihaqe ngogange, nangemboshongo, nangezivalo, nangemigoqo, izwe lisephambi kwethu ngokuba simfunile uJehova uNkulunkulu wethu, simfunile wasiphumuza nxa zonke, base bakhake baphumelela. Verse 8. U-Asa wayenempi ephethe izihlangu nemikhonto evela kwaJuda, izinkulungwane ezingamakhulu amathathu, nevela kwaBenjamin ephethe amahawu nensala imintsalo eyizinkulungwane engamakhulu amabili namashumi ayishiyagalombili, bonke labo babengamaqhawe anamandla. Verse 9. Waphuma ukulwa nabo uZera umkushe nempi ezinkulungwane eziyinkulungwane ezinqola engamakhulu amathathu, wafika eMaresha. Verse 10. U-Asa wayesephuma ukuhlangabezana naye, bahlela impi esigodini saseSefata ngaseMaresha. Verse 11. U-Asa wakhala kuJehova uNkulunkulu wakhe wathi, Jehova kakho ngaphandle kwakho ongasiza phakathi onamandla amakhulu ongenawo. Sisize Jehova uNkulunkulu wethu ngokuba sencike kuwe. Sifike ngegama lakho kulesi siqhuku. Jehova wena uNkulunkulu wethu, mawungahlulwa umuntu. Verse 12. UJehova wawashaya amakushe phambi kuka-Asa naphambi kukaJuda, amakushe abaleka. Verse 13. U-Asa nabantu ababenaye bawagxosha kwaze kwaba seGerari. Kwawa amakushe kwaze kwangasala muntu ophilayo, ngokuba achithwa phambi kukaJehova naphambi kwempi yakhe, bamuka nempango enkulu kakhulu. Verse 14. Bachitha yonke imizi ezungeze iGerari, ngokuba ingebhe ngoJehova yayiphezu kwabo. Baphanga yonke imizi ngokuba kwakukhona impango eningi kuyo. Verse 15. Bachitha namatende ezinkomo, bamuka nezimvu eziningi namakamere, babuyela eJerusalema.